More music at spacegospel.com.
Kaburini anakwenda. Huruma, huruma. wageni wa Yesu. Jiulize ukifa leo mwenye dhambi utakuwa mgeni wa nani?
More music at spacegospel.com.